Langa la Pumalendaba. Langa la Pumalendaba. La Shona Lendaba. Langa la Pumalendaba. Langa la Pumalendaba. La Shona Lendaba. Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje sikobidi ekhezi lampo izakhabizi ezikhuza khona umhlola phezu komunye ujaha owetheswa icala lokudlwengula ukhulu amthole elele egangeni ngemva kokunatha utshwala. Sixoxele linye lamapolisa esigaba umnumzana Sihwede Ngwenya.
Lento iyenzeke godini noma ngithi emzini wako Sihayi, Sihayi village under Chief BD duze nasemaphisa. Umfana ke simbophile samthatha samusa emapoliseni asekhezi, ngikhuluma nje ungaphansi kwezandla zamapolisa asekhezi, ukuthi amapolisa asekhezi asazise ukuthi icala leli lizokungenela emzini waseGwanda noma nje ngithi kwiprovince yaseGwanda. Ngoba kuyicala elingaphezu kwe-Magistrate Court elidinga i-Regional Court. Lo mfana ngokuzalwa uzalwa endaweni ebizwa ngokuthi uMguza District emzini owaziwa ngokuthi Alexandra. Ubaba lo odlenguliwe ungubaba osemdala mpela, sithi nje ulapha koma early 50s late 40s. Early 50s late 40s. Ubaba uyile esibhedlela sase St Joseph's. Ngokunjalo ke bamthumela esibhedlela esikhulu se-district esibizwa ngokuthi iMaphisa Provincial Hospital. Ke esibhedlela sasemaphisa ke ekuhlolweni kwakhe ke bavumile ukuthi no kukhona ukuphazamisekayo othize ahlangabezane nakho umuntu omdala. Umuntu omdala sikhuluma nje uyagula. Uyagula mpela, uke wakhala ngokuthi unenkinga yokuthi aye ngaphandle mhlawumbe ayolahla itshele entaba. Kuke kwangathi kuyamhlupha mpela kwesikhathi esithile. Sikhuluma nje ungumuntu namhlanje na okufanele ayobonana futhi namapholisa ekhezi ngokubanikeza futhi i-statement.
Izakhamizi zithini ngalinkemenkeme?
Izakhamizi zithuke kakhulu ngalesenze sokuthi kube khona umuntu wesilisa odlwengulwa ngomunye umuntu wesilisa noma umuntu wesilisa odlwengula omunye umuntu wesilisa. Asikaze sibe nesinye isehlakalo esithi asifuze lesi. Ngempela ngempela kuyasethusa lesi, kodwa khona mhlawumbe uma ungathanda ukubuka kamuvana izolo laphayana, hayi asiqali ukuhlangabezana nayo le nkinga. Kuke kwaba khona eminyakeni ethile edlule abanomzane mpela ababili ngabana lesahlakalo sokungesesithathu lakithi la. Ngikhumbula eminyakeni ethile edlule bakhona futhi abanumzana abathile abake benza into ethi ayicishe ifane. Babe namakhosikazi bobabili ke laba bantu bevele etshwaleni futhi nabo njengakulokho. Kwatholakala omunye esedlengule omunye. Sathi mhlawumbe utshwala nomhlawumbe imihlola noma imithi, phela abantu bakithi babuye baphile nangemikhuba nangemithi. Kodwa ke ngemva kwaleso sehlakalo ngikhuluma ngento enesikhathi yenzeka la, kwaphinda futhi kwenzeka okunye futhi. Aziqali kahlehlehle lezinto ukwenzeka esigabeni sakithi la, noma nje abantu bayathanda ukuthi izinto babe bayifihle, kanti sebefihla nezinto eziyihlazo obekufanele ukuthi kube ngempela impela ziyakhulunywa noma ziyakhuzwa noma zingavunyelwa noma kufanele zaziwe ukuthi esigabeni sinenkinga engaka equkethe noma ephethe abantu abathile. Iy'nkinga zalaba abantu kufanele zaziwe emphakathini, la bantu bayisimo esinje noma lo muntu uyisimo esithile angase abe nobungozi obungaka noma nomthelela ongemuhle ebantwini ngokwenza okuthile nokuthile nokuthile nokuthile. Akufanele sizifihle lezi zinto, kufanele sizikhulume zaziwe ukuze abantu bavikeleleke kulezi zinto, noma mhlambe bona abenza lezi zinto lezi mhlambe bathole indlela ukuthi bangase basizakale.
Umsolwa ukhanya ephilile ekhanda yini?
Umsolwa ubukeka engumuntu ophile saka. Uma uxoxa naye nje noma uhamba naye noma nje ukhuluma naye, kodwa ke akusingumuntu wendawo ngokuzalwa. Cishe lo msolwa unonyaka mhlambe ehleli kule ndawo le yakithi yako Sihayi kobhidi la. Yena ngumuntu ngokuzalwa ozalwa under district Mguza. Uzokhumbula ukuthi thina sikwi district Matobo, futhi emaphethelweni eMatobo sosiya ngapha ekugcineni impela ngoba thina sakhele iBotswana. Yikho ke iMguza isibulawayo north, and then thina we are Bulawayo further south. kodwa ke usenesikhathi lo muntu ephakathi kwesehlele la kulomuzi lo enzele mkhuba ehlele kuwo asithi ngecishe unyaka kodwa ke cha ngempela ngempela kuyena umuntu engaqamba mangithi mhlambe kunento ongaphinde uyisole kuyena ngokomqondo cha kuphelele lo muntu futhi ucabanga aqede okungase kube ngumbuzo nje ukuthi ngempela impela lo muntu ungabe eyinkonkoni yini ngokugcwele ngoba kunalabo abantu ababe babezinkonkoni lapho laba abantu abazinkonkoni abafuna ukuthi bathandane ngobulili obufanayo ukuthi mhlambe uleso simo salabo bantu labo kodwa cha ngokomqondo iphelele lo muntu
hayi bekukuhle ukuxoxa lawe ngwenya siyabonga
angiboke mhlonishwa
umnumzana sihwete ngwenya lipholisa lesigaba sakobhidi emangweni wekhezi besixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkumo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.